Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
Ndabaramukije bakunzi baraditeme kuri uyu munsi itariki 22 z'ukwezi kwa 9 2020 ndabaramukije muri kumwe na Tabitha Gwiza muri studio kakarimbo keza tumaze kumva ndimwe bene rutabana aragira ati dore igihe ni iki basangira ngendo abantu baricwa abandi bashyizwe muri rwego ati arakomeza ati butaka ni uguhemuka nagira ngo mbibutse ko iki kiganiro turimo dukora buri wa kabiri wa buri cyumweru kuri radio teme cyitwa igihe ni iki igihe ni abanyarwanda abanyarwanda kazi ndagira ngo mbere ko nkomeza ikiganiro cyacu ndabasaba bakundi ba Ben Rutabana umfashe kongera kumuzirikane muri aka kanya tumuzirikane tunamusengera bantu mwese mwizera Imana ariko tukanizera ko bidatinze tuzamubona kuko tuzi ko Imana yacu ishobora byose umwaka urashize Ben Rutabana aburiwe irengero bari abakunzi be kuko ubu Ben ntabwo ari uwa famiye twenyine ni uw'Abanyarwanda ariko nubwo twamuburiye irengero tumaze umwaka wose tutamubona abana be ntibamuca iryera inshuti ze ntiziza aho ari ariko twizera ko kubw'Imana ishobora byose izamutugarurira kandi ari muzima ndagira ngo rero mbakire muri iki kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba mbashimira ko mudukurikiye mbabwira ko turi kumwe n'abatumirwa babiri b'imena b'ingenzi turi kumwe n'abatumirwa babiri umwe yitwa Abubakar Musabyimana undi akaba ari umuvandimwe witwa Rugano Vincent tukaba turi kumwe n'undi muvandimwe musanzwe muzi Jean Paul Treshimye ari nawe uri ku buhanga bw'ibyuma nkaba rero mwese bavandimwe turi kumwe muri iki kiganiro mbashimira byimazeyo ko mwaje kugira ngo tuganire aba bavandimwe bakaba bari muri camp y'impunzi mu gihugu cy'abaturanyi b'u Rwanda cya Uganda nk'uko nabivuze mu ndirimbo ya Beni igihe ni iki yaravuze ati gutaka ni umuhemuka abantu baricwa ese abaticwa baba baragerageje Imana ikabafasha bakava muri icyo gihugu cy'abicanyi bakaba baragenze mu kindi gihugu cy'abaturanyi dushimira cyane gikomeza kwakira bene wacu bakigana bahunga ubwicanyi bwa leta ya Kagame imaze abanyarwanda ibamariye ku icumu abandi ikabashyira muri rweru ikaba icyo gihugu cy'Ubugande n'ibindi bihugu tuzakomeza kuvuga bikomeza kwakira abanyarwanda baba bafite ibibazo bagahunga se ko dukomeza ndagira ngo nakire bagenzi bacu banabibwira ubwabo Abubakar Musabyimana urakoze cyane ndagira ngo wibwire abanyarwanda unababwire uwo uri we n'aho uri hanyuma tubone dukomeze twakire na mugenzi wacu Vensa ijambo ni ryawe
murakoze cyane Tabita banyita Musabyimana Abubakari ndi umunyarwanda maze imyaka 20 mu nkambi ya Nakivale ubwo rero nishimiye ko turi buze kugira ikiganiro cyiza
urakoze cyane ufite n'izina speciale n'ubwambere iryo zina ryumvise Abubakari ubwambere ni speciale sinzi ko hari n'undi urifite urakoze cyane turakwakiriye kuri radio Iteme ndagira ngo twakire na mugenzi wawe muri kumwe Rugano Vincent ese nawe yabanyumva
ndakumva 5/5
okay nuko turakwakiriye muri studio ya Radio Iteme ndagira ngo bibwire abanyarwanda
murakoze cyane madame Tabita amazina yanjye nitwa Rugano Vincent ndi umunyarwanda ndi impunzi nahunze igihugu cyanjye 2014 nkaba amaze imyaka 6 mu gihugu cya Uganda ndi impunzi murakoze
cyane bavandimwe impunzi ku isi yose z'abanyarwanda ni nyinshi cyane ntabwo twavuga amaka y'impunzi ni menshi cyane 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 muri ibyo bihugu bya Afurika. Ubwo rero bavandimwe ndabashimira ko turi kumwe muri uyu mugoroba. Ese ko mugera muri izo kan mwatubwira impamvu, mwatubwira ibibazo mwahuye nabyo kugira ngo mwibone muri iyo kan y'impunzi ya Nyakivara. Ndagira ngo Abubakar nguhe ijambo utubwire muri make ukuntu wibonye ugeze muri iyo kan, byagenze bite, iki cyabiguteye guhunga igihugu cyawe cy'u Rwanda? Urakoze, ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane madam. Ndagira ngo mbivuge mu ncamake kubera ko ni birebire. Intambara yo muri 1994 yatumye mba mu gihugu cy'u Rwanda, njya muri Zaire aricyo Congo ya kino gihe. Intambara yo muri Congo idusangayo, tuhungira za misi tingitingi. Ndi mu bantu bagenze n'amaguru, njya muri Centrafrica n'amaguru. Nza kugaruka mu buryo bwa politiki nyine, ngaruka muri Congo. Mva muri Congo nza gufata icyemezo cyo gutaha, mbona ko nta kibazo nagize cyo mu Rwanda cy'ubwo bwicanyi, kwibaye ibintu by'abantu. Umutima urambwira ngo taha, nuririnde indege ndataha. Nageze i Kigali rero bambaza icyo nakoraga, ndababwira noneho banyumvisha ko ngomba kujya kubafasha intambara y'Ikisangani barwanaga n'Abagande. Ndabemerera kugira ngo mpave, bampa icyumweru cyo kujya mu rugo. Ariko ntabwo byakunze ko ngera mu rugo, kuko abantu bari barabohoje ibintu byanjye bose bari baryamiye amajanja kugira ngo nimpagera bangirire nabi. Nanyuze nyuma ntuma umuntu mu rugo asanga Kigali aho narindi, ambwira situation yose yo muri komine aho ngaho iwacu. Biba ngombwa rero ko ntagomba gusubira mu rugo iwacu, ntagomba kujyayo. Mu cyumweru bari bampaye aho ngaho nyine ku kabindi, kuko niho bahise baturuhukiza. Twari abantu batatu, nari kumwe n'undi muntu umwe w'Igitarama n'undi wo ku Kibuye. Ubwo dufata icyemezo cyo gusubira iwacu, ariko njye sinajyayo, nibera mu mujyi. Bariya babapakiye bisi babatwarayo, baravuga ngo wowe Abubakar wowe wanyu ni hafi, fata 500 utahe. Ariko kubera iyo tekinike nari nakoresheje yo gutumaho umuntu mu rugo, nsanga nta mahoro ndi bugire, dore ko bari babanje no kuturuhurukiza ku kabindi. Ibyo ku kabindi urabizi. Ubwo rero nahisemo kwerekeza iyi Bugande ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2000. Nguko ukuntu nageze Bugande, nisanga nyine ndi impunzi. Ntabwo nigeze nduhuka, kuko nahungutse nzi ko mpungutse, ariko mu Rwanda umutekano sinawubona. Muri make rero nguko na
Abubakar wari umusirikare se
ba cyane rwose nari we. Nta kibazo. Nibyo mpamvu rero nkubwira ko situation zose za tingitingi, za misi, ibyo byose ndabizi. Niyo mpamvu nakubwiraga ko ntabwo nashatse kongera Gisangani, ariko iyo nemera nkajya Gisangani hari wenda mba nkiriyo cyangwa naraguyeyo. Nangaga rero ku izo ntambara za hato na hato zo kujya kurwana n'Abagande Gisangani. Nibwo rero nahise nambuka nzi Bugande. Nageze Bugande nk'uko nabikubwiye ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2000. Kugeza na n'uyu munsi ndacyari mu nkambi ya Nyakivara.
Imyaka 20. Buriya bwicanyi bwabaye Congo, wari waramaze gusubira mu Rwanda?
Uri kuvuga ubuhe?
Buriya bwagiye muri za 95, 96 kuzamura.
Uri kubona intambara yabaye y'abanyamurenge bisi y'abanyamurenge yo kujya gukura mu butu nabaga mu nkambi muri Kongo nabaga mu nkambi ya Kahindo muri Kongo ubwo rero bakusanyirije inkambi hamwe kubera intambara nyine inkambi ya Kahindo inkambi ya Katare inkambi ya Kibumba ni ya Mugunga bazikusanyiriza ahantu hamwe bazi ahantu hamwe hafunganye bita Lac Vert baza nyine gusukama amabomu bica abantu bamwe babinaga mu Kivu bamwe bafata ibyemezo barazamuka bagigomo barataha ariko nge ni muntu wafashe icyemezo cyo kwambuka nyanja za Masisi nanyuze ahantu mu isake wumve sapfuye abantu benshi ndakomeza za Masisi tuza kuruhukira mu misozi yo muri Kongo hagati haza kubaho inkambi za Tingitingi na Misi noneho nge nabaye mu nkambi ya Misi uko intambara yabaga rero yo gukurikirana abanyarwanda babica mu mashyamba no mu makambi niko twagendaga twimuka tujyana n'abagore n'abana n'abasaza n'abakecuru abamwe wunani basigara upfuye apfa abandi bakomeza tugenda ubwo rero naje gukomeza inzira ngenda n'amaguru ngera muri Centrafrica ni ukuvuga ngo ubwicanyi bwagiye bukurwa muri ibyo bice byose narabubonaga ndabuze
biteye ubwoba komeza ukomere mbere ko dukomeza nagira ngo mbaze mugenzi wacu Jean Paul turi kumwe uduha ijambo mugenzi wacu nawe akatubwira uburyo yibonye muri camp ya Nyakifasi Jean Paul unatwumva
ndabumva urakoze tabita kandi nakurikiranye nyine ibyo nakwita ko ari urugendo rw'umusaraba cyangwa se ubuhamya Boubacar yavuze ndagira ngo mbanze gusa nkubwire ko izina rya Boubacar mu bantu bazi idini rya Kiyisilamu ko ari izina rimenyerewe nizere ko nawe ariko abizi
ntabwo
ari ubwa mbere uryumvise ariko njyewe ndabizi cyane yenda na Boubacar nawe yakwemeranye nanjye ko iryo zina atari rishyashya cyane cyane mu bantu ba Isilamu nubwo ntazi ko yenda ari no mu Isilamu ariko nashaka kugira ngo mumbaze avuge akumusaba ko yagira ikintu gito yavuga ku magambo kabarebe yigeze kuvuga avuga ko nta bwicanyi na buke bwigeze bukorwa kuri mu nkambi numvise avuze Kahindo nazo ziri muri zimwe kabarebe yavuze ariko hari amagambo yavuze ko aho hose abantu bagiye bataha ku bushake n'abataratashye ntabwo higeze haba ubwicanyi bwakorewe impunzi bukozwe n'ingabo za FPR nawe yenda akantu gato yabivugaho ubwo ugakomeza ikiganiro
Jean Paul ubwicanyi mu nkambi ya Katare Kahindo Kibumba Mugunga Lac Vert ni hafi y'u Rwanda kandi niho nyine FPR yinjiriye mu gusenya ayo makamba bisha abantu bica abantu wongere wumve ngo bica abantu uwarukose ni Imana nyine niyo mpamvu ubona bagiye bakabarundanya ahantu hamwe nabwo barundanyijwe n'intambara ahantu bita Lac Vert noneho babazingira hamwe habamo forcing yo kugira ngo bapasure mu isake babone inzira yo guhunga ni ukuvuga ngo abatarabishoboye binaze mu Kivu noneho abafashe umutima ukomeye bakomeza ya Goma berekeza mu Rwanda noneho twebwe twashogeza imbaraga zo gupasura mu isake nitwe twakomejeza za Masisi ntago byarekeye aho badukurikiranye mu mashyamba bagenda bica abananiwe abagore abasaza abakecuru kugeza ubwo bashinze izindi nkambi za Misi na Tingitingi naho niko byagenze haguye abantu benshi aho nari mari n'amaso narabibonaga ariko ntacyo gukora cyari gihari natwe twakizaga amagara tugenda duhunga twerekeza za Kisangani
urakoze cyane ngewe ndumva ari ibyo gusa kandi navuga nko kongera kuri ibyo nuko hari urubanza nakuru inteko ya Union Européenne ubumwe bw'Uburayi basabye yuko Kongo yagira urukiko mpuzamahanga rugenewe Kongo. Ubwo buhamya rero hari igihe buzakenerwa ni ukugerageza kubyibuka neza n'abandi no gukangurira abandi bazi ibyabaye, kuko nizera ko ubwicanyi nibyo buraza bukabaza abantu n'abapfuye ntibagaruka, ariko nta kibabaza nko kubona umuntu apfa ntihagire n'inkurikizi. Noneho ndumva mahanga yabihagurukiye, abadepite babisabye kandi nabyo nacyo kibazo Denis Mukwege yakomeje kugira kubera ko yakomeje kuvuga ayo mahano yabereye mu gihugu. Twege turabizi nabikwaza kugisa kugira ngo unyomoze ibyo kabarebe yavuze, wowe wahabaye nkurikije ibyo wavugaga, ariko ni byiza ko n'abandi babyumva ko biriya ari abushinyaguzi, ndetse ko igihe kizagira yenda ubutabera gukora akazi kabyo. Murakoze Tabita. Ndumva jyewe icyo nashaka kuvuga kuri iyo temoignage n'icyo ngicyo.
Ni agahinda Abanyarwanda arapfuye barapfa n'uyu munsi bagipfa myaka hafi 30 irashize, ahonyorwa nk'ibimonyo. Ni agahinda. Abandi ba perezida baragenda bagasaba impunzi bati nimutahe nihuze igihugu kirimo amahoro. Urugero rwiza n'urwa perezida uyu nguyu w'u Burundi arimo arahamagarira impunzi, dore bamwe mu Rwanda baratashye, abandi za Tanzania ariyo arimo arababwira ati nimuze hari amahoro. Ariko wacu aho kugira ngo abe yanavuga ati reka dutange agahenge impunzi zitahe, ahubwo n'abandi barimo barahunga babuze naho banyura. N'agahinda. Ndagira ngo twakire n'umuvandimwe wacu nawe atubwire inzira y'umusaraba yanyuzemo kugira ngo ajye ngo yibona Rugano Vensa. Nawe wadusangiza inzira y'umusaraba niko nabyita yatumye uva mu gihugu cyawe. Ubwo rero ndakwaka ijambo ni ryawe.
Urakoze Madamu Tabita. Nk'uko bivuze amazina yanjye ni Rugano Vensa. Ndi umunyarwanda. Nabonye inzira y'umusaraba ikomeye cyane, nubwo nababwiye ko nageze muri Nakivara cyangwa se mu buhunzi umwaka wa 2014. Ariko impamvu navuze uwo mwaka inzira yanjye nanjye yabaye umusaraba ukomeye cyane, kuko nanjye mu byatumye mpunga bifitanye isano nanone n'ubuhunzi bwa 1994. Narahunze n'umuryango wanjye twerekeza mu kitwaga Zaire. Nge nabaye mu nkambi zo muri Sud Kivu aho bita Inera, niho twabaye n'umuryango wanjye. Twaje gukorerwa rero ubwicanyi bwa 1996 mu kwezi kwa 11 ku itariki 2, nibwo twatewe mu nkambi ya Inera twerekeza amashyamba. Ubwo bwicanyi rero narabubonye nari mukuru si cyane, ariko narabibonye inzira yose y'umusaraba ndayizi. Twe twanyuze inzira za Kauzi Biega, Nyabibwe, Shangi, turakomeza za Warikare, tukomezamo imbere aho bita za Chamaka. Twe tutaragera Tingitingi. Uko abantu bagendaga bapfa narabibonye bihagije, narabibonye n'abatwicaga twarababonye, kuko habayeho ubwicanyi bukomeye cyane. Ubwo ni ubuhamya twiboneye n'amaso yacu bitandukanye cyane n'ibyuriya General Kabare bavuga, biriya ni rya tekinika nyine n'akarengane nyine gakomeza gukorerwa Abanyarwanda. Abantu bamwe bakabyumva gutyo nk'ihame, ariko twe twarabibonye twahuye n'inzira y'umusaraba. Naje kugaruka inyuma ngaruka muri Masisi, ndahaba imyaka igeze mu 9, ndataha ndaha mu gihugu cy'u Rwanda mpagera mu mwaka wa 2003, ariko ababyeyi banjye nabasizeyo. Baje gutaha nabo bansanga mu gihugu 2010 nibwo bageze mu Rwanda. Njye mfata umwanzuro wo kuza gupagasa muri iki gihugu uko nabonaga bitoroshye, nibwo nari ndangije amashuri. Mu mwaka wa 2014 nibwo umubyeyi wanjye n'umuvandimwe baburiwe irengero ku manywa y'ihangu saa 2 z'amanywa ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu 2014 umubyeyi wanjye n'umuvandimwe wanjye barabura burundu imyaka ibaye itandatu tutazi iyo bari twarashakishije gusa bamwe mama bamwe bambwira ko bari muri babandi ba Rweru abandi bakambwira ko bari muri Muhazi ubwo simbizi ariko bigaragara ko bapfuye kuko n'uwo munsi babuzana n'ubu hawuza aho bari twarihanaguye bya naje rero kujya kubibaza murabize namwe byo mu Rwanda tekinika ryaho ndabikurikirana mu nzego zishinzwe bamwe bakanseka bambwira ngo ariko igihugu cy'amata n'ubuki disparition ntibaho ibyo uri kubeshya nta muntu wabikurikirana ku buryo nagiye no mu nzego zibishinzwe rwose banga kwakira ikirego ndabireka mpita mfata umwanzuro wo kwambuka ki 11 z'ukwezi kwa munani nibwo nambutse 2014 ndaza nyine kuva icyo gihe nago nasubira mu gihugu kuko nasanze nshobora kuba ndi gukinisha ibintu bitoroshye aho baza ibintu hagazeho bakakubwira ko nta muntu ugibura mu gihugu k'icyo kintu rwose icyo kirego nta wagifata kandi amategeko yarabyemeraga ko ushobora kugenda kwabuze uvuga ko abawe babuze ukaba wakurikirana iby'umubyeyi wawe wari ugiye bambwira ko nta muntu ugibura mu gihugu cy'amata n'ubuki ubwo mfata icyemezo cyo kuva hasi ndazanza muri Uganda ntago nabanje kuba muri Nakivari nabanje kuba mu mujyi wa Kampala nza kuhava ndavuga nti ahantu ntago haba hari umutekano wizewe neza nkuko nabandi kumwe n'abagenzi banjye nibwo nafashe icyemezo cyo kuza mu nkambi ya Nakivari akaba ariho nicaye rero nkaba mpicaye ndi munzi kandi nkaba ntashobora kuba navuga ko najya mu Rwanda kubera ibyankoreweho cyangwa se ibyakorewe ku muryango wanjye murakoze
Uvandi mwino sa nta kindi umuntu yabona yavuga ni uko kwihanganisha umubyeyi wawe ni mama wawe ni papa wawe
ni mama wanjye na murumuna wanjye
Imani bakire imyaka ingahe yose ishize abo umubyeyi wawe n'umuvandimwe baraburiye muri kira gihugu turabizi uko kira gihugu gikora uko kariya gatsiko kabicanye gakora iyo umuntu bamurigishije nkuko nyine buriye baba baramwishe biba byararangiye imyaka yose ishize utababona utazi naho bari ugakurikirana bati igihugu gitemba amata n'ubuki Singapore ya Afurika reka reka abantu none se bakubwiraga ko bari niba bavuga bati mu gihugu cyacu gitemba amata n'ubuki nta muntu ubura none bari he niba baravuze ku manywa y'ihangu bavugaga ko bari
kuri nibo bagufite kuko ntago bakubwira aho bari kuko babaze na buko byagenze ariko ntibashake kwerekana icyo kintu mu mategeko bashobora gusinyira bakavuga ko umuntu yaburiye mu gihugu nibwo nigeze kubibaza rimwe wari ubishinzwe kugira ngo antere ubwoba ryatera ubwoba nyine namwe muzi bya hariya mu babishinzwe arambira ati titwabonye trace yerekana ko yaje gusanga muri icyo gihugu nita numva icyo bari kuvuga bavuga ngo twabonye ngo network ye ya nyuma ngo iri katuna ngo ashaka ko yaraje kukureba ibyo rero byahise binyereka ko nyine ari rya tekinika ubwo igisubizo ndakiha kuko uwo mubyeyi bavuga ntigize aza kundeba kandi ntabwo yari kuza kundeba tutabivuganye nta n'icyo ari kuhamuzana n'igihugu atarazi agafata umwana nawe mutoya nk'uwo nguwo w'imyaka yabuze afite imyaka 20 aho akabura gutyo gusa ngo baje kundeba nahise nihi igisubizo ubwo nyine nkura y'amaso mpita mfata icyemezo nyine nanjye cyo guhungisha umutwe wanjye nyine kugira ngo nzabyibuze nzahagararira umuryango mu basigaye
ariko Abanyarwanda Abanyarwandakazi ngumva ibintu nk'ibi twumva buri munsi abantu barapfa abantu barabura abantu barajugunywa Rweru abantu ntimurakare ntimufate umugambi wo guhaguruka ngo turwanye ubwicanyi muri iki gihugu bukorerwa abavandimwe bacu bukorerwa ababyeyi bacu bukorerwa inshuti zacu ibi bintu wowe wicaye ukumva ibi bintu ukabibona buri munsi munsi wa mbere wa kabiri abantu bakicwa ureba urakare ngo uhaguruke ukore icyo ushoboye ntabwo buri wese ntabwo yakora icyo adashoboye icyo ntashoboye hari ubugishoboye icyo uriya adashoboye wowe uragishoboye ngo dushyire imbaraga hamwe ngo duhaguruke turwanye ibi bintu ahubwo mugakomeza kujya inyuma y'ababicanyi mubasenga muhaguruka mukarwanya abahagurutse kurwanya ibi bintu biri muri kiriya gihugu cyacu n'agahinda wowe aho wicaye hose wicare ugire isoni ndagushimiye muvandimwe kandi ndakwihanganishije cyane Jean Paul mbere ko dukomeza sinzi niba hari icyo washaka kongeraho kugira ngo tubone tujye mu cyiciro cya kabiri Jean Paul uranyumva
ndakumva urakoze cyane Tabita biragoye kuko ibiganiro nk'ibi ngibi birimo ubuhamya rimwe na rimwe uretse kumva ukibaza niba koko hari ikintu twebwe nk'abanyarwanda twakoze tugira uyu muvumo bikagushobera reka rero hari ibyo nahoze numva natekereje ubwo inasa yavugaga hari ikibazo cy'umubavandimwe be babuze ndamwihanganisha ariko nagira ngo nibutse ko ibarizo nkuru zacu za buri munsi ndetse tutakina zivuga nk'uko bikwiriye kubera ko nizo zihari gusaba n'uyu munsi mu Rwanda no muri icyo gihe cye ubwo yaburaga abavandimwe be ikintu gusa jyewe ntekereza nshobora kuvana muri ibi ndetse n'abandi bose bamaze kubona genda tudahere no kuri FPR na mbere yaho hari ibintu bimwe bimaze kugaragara mu Banyarwanda baba Abatutsi baba Abahutu baba ari bwoko bwose abantu b'Abanyarwanda bamaze kugaragaza indwara ikomeye yo kwikunda gukabije ni nayo idutera ibintu byose kuko urumva nk'aho hantu nabo bavandimwe ba Innocent ntabwo ari uko yenda hatabuza abantu bazi uko byagenze ariko nta n'umwe ushobora gutanga amakuru nta n'umwe ushobora no gufashanya n'undi no gutabaza yewe no kwandika no mu radio ntashobora no kugera mu radio y'u Rwanda n'iki gihe ntashobora kujyayo ngo abaze uko byagenze hagiye n'umuntu wavuga ati ngewe editorial yanjye ni iyi reka dutange umwanya ariko ibintu byose ari ibyandikwa mu Rwanda bagomba kuvuga ibintu bivuga bati bitaduteranya no gutegeka ibivugwa ku maradiyo bitaduteranya n'ubutegetsi ibyo ni ukubera ko uba ureba uruhande rwawe gusa utareba uruhande rw'undi niyo mpamvu kwica kurenganya byimakajwe mu gihugu cyacu ni ukubera ko n'abatuyoboye abadutegetse nako si ukuyobora abadutegetse barabizi neza ko turi abantu bikunda abadahambana ari nayo mpamvu ubona bakomeje gutumarira kwicuma kuko ureba ibyawe gusa umwe arapfa ukavuga uti ni kana kupfuye umwe ndakarenganywa uti ni kana kurenganyijwe undi agasenyerwa uti ni kana kusenyewe igihe yangira cyahagaze reka nze kubwire rebe ikintu kimwe gikwiriye gukorwa mu mpinduka tuvuga nuko ntabwo ari izihindura FPR gusa tugomba gutangira guhindukira muri twebwe hagati yacu niho ibyo byose turimo kuvuga bishoboka nuko byacika burundu bikava muco wacu w'abanyarwanda ariko byamaze kuba umuco ariko birababaje ndumva nta kindi nakongeraho Tabita kandi barakoze bagenzi bacu kudusangiza amakuru yabo
barakoze Jean Paul ni ibintu bibabaje kuko umuntu baramwicira twabaye ba ntibindeba abanyarwanda bagasenyera bakangondo ya mbere n'iya kabiri abandi bakicara bati buriya nta ni bariya nyine batuye mu manegeka twebwe ntabwo bitureba nyamara ejo nabo bakagenda bikabageraho ikibabaje rero umugani wawe Jean Paul nuko usanga natwe hagati yacu ari ibindi bibazo ugasa umuntu bakamwicira mu rugero ngiye gutanga bakica nk'umugabo umugore bakamuha kuba ambasaderi ambasadrice bakamuha kuba ministre runaka ubwo rero nta kindi akaza kagafata ubuzima bugakomeza umugabo wishwe nyine urumva uwo mugabo wishwe uzahaguruka akavuga ati hari ubwicanyi dore bishe kanaka abo bagore babo cyangwa abagabo babo bahawe iyo myanya nibo bazahaguruka bavuge bati mwabigarashamwe murabeshya umugabo wanjye ntabwo ari iriya leta yamwishe ariko ubu bwicanyi mbabwire tugomba guhaguruka burwanya twivuye inyuma birambabaza iyo mbona ku mbuga ziri hanze aha n'abantu biyita ngo turi muri opozisiyo ugasanga umwanya bawumaze barwana hagati yabo bavuga bati abatutsi dore iriya leta ni iy'abatutsi ngo ni karinga ngo dore ngo nibo ngo baratwica ngo bica abahutu gusa abatutsi nabo bakaza bakaza bati reka 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 abatutsi natwe ariko mwabanyarwanda ubu urabona ari umwanya wo kujya gutukarwana ngo abahutu abatutsi abatwa abanyarwanda ni ugushyira hamwe umwanzi arica umunyarwanda ntabwo areba ngo ni umuhutu ni umututsi aricyo abanyarwanda yatumaze nimuhaguruke turwanye ubwicanyi twivuye inyuma aya mabi akomeje gukorerwa abanyarwanda urabyumvise
ntabwo uciye mu ijambo urumva utanavuze no kuri ingoma ya FPR ubungubu hari igihe n'abahutu nako n'abatutsi igihe cyayo nabo bavugaga ko ingoma iharari y'abahutu ntacyo byatanze umusaruro wabayemo bose ari abahutu n'abatutsi bose bagiye mu gatebo kumwe kamwe kubera ko habaye mu iki kintu nyine cy'uko haba bavuga ngo bariya ni bariya bariya ni bariya iyo ikibari kibi ukagihagarika utarebeye mu ndorerwamo ya wenyine cyangwa se ukacyamagana n'abategetsi ubwabo bamenya ko nta support bafite bamenya ko nta gushyigikirwa bafite kuva mu baturage bakamenya ko icyo bagomba gukora rega umutegetsi reba Kagame n'ukuntu n'umuyaga ubwa ushobora kumuhuha yakwikorera iki wenyine adafite abantu bamufasha gukora ibyo akora ni twebwe dukwiriye kubanza kumenya niba byibuza tukabanza tugasobanukirwa ko ibintu bimwe biri mu burenganzira bwacu ntabwo ari uburenganzira bw'ubutegetsi ubutegetsi wundi busanzwe singiye kubyigisha bwakabaye rugo gukorera abaturage mujya hariya mugasezerana abantu icyo muzabakorera ariko hari ibintu wavuze uvuga uti abantu barabigira abantu ibindi bakavuga bati yenda ngewe ngo mfite indya mu kanwa nka byenda vuba ntavuga indya mu kanwa ni igiki ushobora kuvuga ngo yenda ngo bishe umugabo wanjye ngewe bangiza ambasadrice cyangwa se bishe umubyeyi wanjye baraza kumpa minisiteri ni iki gishobora kubahuma amaso urebye ku butegetsi bwa FPR ugatangira ku bantu bose babonye ubutegetsi bicaga bagakiza bari bihangange mu gihugu ukabareba hakagiye gusa runaka nabo icyo gihe kikagera nabo hakagira ubwo nabo bavuga bati icyampa noneho Jean Paul akantabariza icyampa Tabita nkumva noneho avuga ikibazo cyanjye nibura kikamenyekana ibyo niko bimeze mu gihugu wakwirengagiza abo bantu bose sinshaka kuvuga amazina ni menshi cyane ntabwo mwumve kuvuga mu bindi biganiro kuva kuri abakadire ba FPR kugira n'uyu munsi ku bantu bari abasirikare bakomeye yewe ku buryo nabo ubwabo basigaye bari bakavuga bati se ubu noneho ninde ndi bushyire hariya bakongera gukora bya bindi bya recycle kubera ko ubwicanyi busa nk'aho bamaze nabo kugera aho bakabona ingaruka zabwo ariko bitagishobotse ni kera kugira ngo ubwabo bwihindure cyangwa se bwitunganye kuko nta bindi bazi kurenganya ahubwo twebwe nongere mbigarukeho twebwe tubikorerwa ahubwo tukabyakira muri sosiyete yacu yewe kugeza ubwo nakubwira bati ntuzajye mu bukwe bwo kwa Abubakar ntuzatahe ntuzajye gusengera ahantu inosa asengera ntuzajye gushyingura kwa kanaka ibyo tukabyemera niko mu Rwanda bimeze ngaho aho twazize dore icyo tuzize n'icyo ngicyo n'icyo tugira ukumva noneho Kizito arahabwa ibikombe n'amahanga ariko ntashobora mu Rwanda n'umupadiri icyo akoresha nabonye wamusabiye ugasanga nabo ntibashobora no kumuha agaciro bakwiriye kandi ari bo yahungiraga kuruta abanyamahanga abanyamahanga ko ari wamuhemba twebwe tumuvuma n'ubungubu kugeza uyu munsi
urakoze cyane Jean Paul reka mbabwire niba nk'uko warubivuze niba abanyarwanda tutaretse kuba abantu b'indeba niba tudahagurutse ngo tureke iyi mico mibi imaze kutugira ibyo ntanzi guhakirizwa kubeshya kuba babwoba kwireba tukireba buri wese akareba intereze wenyine mugenzi wawe ntagire icyo akubwira ibi bintu byose niba tudahagurutse ngo tubireke nta n'icyo tuzageraho murakoze cyane bavandimwe ndakomeza kubihanganisha no kubafata mu mugongo sinzi niba hari icyo mwashaka kongeraho Abubakar mbere ko tujya mu cyiciro cya kabiri cyangwa Innocent niba hari icyo mwakongeraho umwanya ni uwanyu hanyuma ikiganiro kigakomeza
urakoze hari akantu gato nashaka kujya nongereho tutari twajya mu cyiciro cya kabiri nkomeze ku kantu Jean Paul avuze abanyarwanda dufite ikibazo umuntu umwite ngo ni umututsi ararakara, undi wamwite ngo ni umuhutu akarakara. Twagiye hasi cyane turi kure, urabona ko n'u Burundi bumaze kudusiga muri politiki, bwaradushyize. Ntabwo dushobora kumva ko turi Abanyarwanda bashyize hamwe, ahubwo asanga turaryana tutazi naho turyaniraho ko hameze. Ikiriya kintu cyo kumushimishwa n'uko umuntu agashimishwa n'uko ari umuhutu, ntabwo tucyumva. Umuntu agashimishwa n'uko ari umututsi, ntabwo ibyo bintu bajyumva. Ako kantu nako niko nagira ngo nongereho ku bibazo Jean Paul yaravuze. Urakoze.
Urakoze cyane. Ukuri icyo washaka kongeraho mbere ko dukomeza?
Murakoze cyane madamu. Icyo nakongeraho ni ikintu gitoya, nk'uko iki kiganiro mwakise ngo igihe ni iki. Igihe ni iki koko ni uguhaguruka tukanga iyo mico mitindi yose ikorerwa muri kiriya gihugu cyacu ya za munyangire, ndetse harimo n'ibintu by'iterabwoba. Hari umuntu rwose njya numva ibiganiro bye, kuko tujya tugerageza kumva ibiganiro, avuga ati iterabwoba ritoba ubwonko. Ibintu by'iterabwoba bishyire hasi bitoba ubwonko, nibyo bituma dukomeza guhagarara gutya, tukagira inzangano, tukagira za munyangire zidafatika. Wabona umuntu mugenzi wawe uje agusanga ahantu runaka, niba warahunze koko ukamwishisha kandi yifitiye ibibazo bye, kubera twabaye muri bya bintu byacu nyine bitajya birangira. Kandi nitutabishyira hasi pe ntacyo dushobora kugeraho. Reka dushyire uwo mupira hasi, iyo mico mitindi tuyireke, maze duhaguruke nk'uko mwabivuze ngo igihe ni iki. Rwose tubyikuremo, kandi ibintu byitwa iterabwoba tubyivanemo, kuko nidukomeza kumva ko iterabwoba ari ryo rituyoboye, turacyari hasi, turacyafite indi myaka 50 yo kudushoreza inkoni. Murakoze
cyane. Iterabwoba ritogo n'ukuri. Tugiye kujya mu cyiciro cya kabiri rero. Ndagira ngo mbashimire cyane mu buhamya muduhaye, nkomeze mbakomeze mbafate mu mugongo. Ibyo mwaciyemo bidashobora kukuvamo, nkawe inosaba ubuzima umubyeyi n'umuvandimwe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Abanyarwanda twaciye muri byinshi, kandi n'ubu turacyabicamo, niko gahinda. Rero tugiye kujya mu cyiciro cya kabiri, nkaba nifuza ko mwatubwira noneho aho muri aho ngaho. Ese mubayeho mute? Ese muhura n'ibihe bibazo? Ariko mbere ko tuhajya, nagira ngo nsabe Jean Paul uri ku buhanga bw'ibyuma adushyiriremo akaririmbo, hanyuma ubwo nyuma yako turakomeza. Murakoze.
Tabita banza nari hari akabazo nari ngize, wari uvuze akaririmbo, sinzi niba hari preference.
Karirimbo ka kurunana ubwo narwo turaza kuruvugaho nyuma na bagenzi bacu bakumve. Iyo maze iminsi ushyiraho
Jerusalem, Jerusalem,
munyarwanda utabara urwanda nje pariho tuvuga ese ubu ni gihe cyo gusinjira abanyarwanda abanyarwanda kandi ubu ni gihe cyo kugona kanguka wowe munyarwanda uriwe wese iyi ndirimbo irabahamagarira gukanguka wowe musirikari wowe mupolisi wowe mumotari wowe muhinzi wowe munyarwanda munyarwanda kaza aho uri hose kanguka ni igihe cyo gutabara u Rwanda rwacu rumaze kugera mu mwobo birarenze tutse turwanya leta ya Habyarimana kubera akarengane kari kari mu banyarwanda kakorerwaga abanyarwanda abandi baza batubeshya bati tuje kubarokora tuje tuzanye demokarasi tuzanye ibi n'ibi ese koko niko byagenze uraho u Rwanda barugejeje baratwica abanyarwanda barabamaze kanguka munyarwanda ndagira ngo mbamenyeshe ko hari movement yitwa urunana ruharanira impinduka y'abanyarwanda ese batumirwa bacu abavandimwe turi kumwe urwo runana mwaba mwarigeze mu rwumva aho ngaho aho muri mbere ko twinjira muri pariki ya kabiri y'ikiganiro cyacu urwo runana mwaba mwararwumvise Abubakar
aricyo wabara ntumviseho madamu urunana ndarwumva nkurikirana n'ibiganiro byarwo na radio Iteme kandi birashimishije cyane nimukomereza aho ngaho
urakoze cyane ndabashimiye rwose urunana turaje niyo mpamvu duhamagarira umuntu wese ngo aze dufatanye turimo nitwe tuzahindura ibi bintu byose ubu bwicanyi akakaga abanyarwanda barimo ariko birasaba imbaraga zacu twese hamwe nk'abanyarwanda inosa urwo runana wabara rwumvise nawe
madamu uru runana nararwumvise erega nubwo turi impunzi tujya tugendana n'ibigezweho tuzi ko tekinoloji ikora iyo umuntu afite agatelefoni arasacinga akagwa ku kuri byinshi niko twagiye tugwa kuri uru runana kose tukumva ibiganiro batugezaho bikatunyura nkaba nababwira ngo rwose kuraje ibi biganiro rwose mujye mubinyuzaho kuko byubaka abanyarwanda kuko biradukomeza
murakoze cyane ubwo nukubwira n'abandi banyarwanda batararwumva mukababwira muti hari urunana rwaje rushaka ruharanira impinduka y'abanyarwanda bose ntabwo ari ukuvuga ngo turareba agatsiko kamwe k'abanyarwanda oya twese hamwe imbaraga zacu twese hamwe reka rero dukomeze ikiganiro cyacu Abubakar ntagira ngo nkubaze ese iyo umaze mu imyaka 20 irenga hari ubuzima muriho bumeze bute ese ibibazo uhura nabyo muri ayo maka ni ibihe ndagira ngo ubwire abanyarwanda muri make uko ubuzima bwanyu bumeze aho ngaho murakoze
madamu ibibazo by'ingutu twagiye duhura nabyo mu nkambi ya Nakivari byaturemereye cyane habayeho ishwimutwa ryo gushimuta impunzi mwagiye mu byumva icyo kintu cyaratubangamiye cyahungabanyije abanyarwanda barabashimuse benshi bituma abanyarwanda batatana bahungira mu byaro bya Uganda naho bagezeyo bakajya bashimutwa nakubwira ko ubuzima bwacu butigeze buba bwiza mu nkambi ya Nakivar hari ibintu bita process ku buryo bashobora kuguha igihugu cya gatatu ku banyarwanda ntibijya bibaho ibyo ni nk'umugani ibintu by'amashuri bya scholarship ibyo ntibibaho kwa muganga ku buryo bashobora kukweva cyo bakajya kukuvuza hanze ibyo ntibibaho abanyarwanda barabonabonye agahenge tukagize muri iyi mpinduka yabaye hano muri Uganda gatoya ariko mbere abanyarwanda barabapakiraga muri za rondo kuruzo bakabajugunyika gitumba bakabajugunya mu Rwanda ariko ubu bisa nk'ibyahagazemo kubera sisitemu yo hakurya yapfuye niko gahenge dufite abantu bagiye bapfa mwagiye mwumva bari abantu bagiye bagoterwa mu makampi hano amakuru murayafite abagotiwe za Kampala bari manure wari wavuye muri Norvege mu Nyaruguru ejo bundi ku itariki 14 z'ukwa mbere 2018 Kampala umuhungu wanjye yakoraga Kampala bamukubita inyundo kandi nta gushidikanya ni leta ya Kigali yamukubise inyundo kuko yakoraga muri Trinity ari makanika yari engineer wa basi za Trinity bita Yutongo ubwo rero bamaze kumenya ko ari uwanjye bahita bamukubita inyundo naramuzitse azitse Kampala ibyo bibazo rero twagiye duhura nabyo by'ingutu nibyo byatumye abanyarwanda bana Kivari cyangwa se no muri Uganda batagira uruvugiro batavuga ugasanga baratinye n'ubu nibumve nk'iri jambo ryanjye bazavuga ati uwe yarapfuye ni igiharamagara atari burarapfuye nigeze kubwira Mugambage yaje kudukangurira gutahuka ndamubwira nti Mugambage rwose uravuga ko impunzi zirahanya Kivara bishe abantu ariko babishe gute reka tubyemere ko babishe mwe mwavuye Bugande ntabwo mwarasaga abantu kandi nawe ku rukiko mpuzamahanga uri namba ya 9 abagande barambwira atukoze ishyano no kujya ugenda wekandagira ati nawe ndi bazakwica intiwo yareka tujye tuvugisha ukuri niko kuzubaka abanyarwanda niko kwabuze mu banyarwanda umugabo umwe wari assistance iwe bamwita Ngarambe John anyigiza ku ruhande mu mitwaro ibiri amashiringi 2020 by'amanyarwanda ati rwose giceceka ntukavuge ari amagambo ati biradusebya mu mahanga mitananje ndebe umuntu ushaje waho inti muzuye ntingwe ino hano inti amashini ngeze kwegura ibishyimbo havuka mu rwango ariko rwogeze kugeza kuri iyo nivo nyine yo gushaka no kunjyana ngo nkorane na ambasade y'u Rwanda i Kampala bangendaho muri izo nzira niho havutsemo icyo kibazo cyo kwica uwo muhungu wanjye w'imyaka 24 urakoze reka mbe mpini yaho wenda turongera
n'agahinda ntacyo umuntu yabona yavuga ngo bamukubise inyundo umwana wawe
umwana bamukubise inyundo ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2018
ejo bundi
pole
ariko kuva leta yabicanye yica abantu mu gihugu hagati ikambuka ikajya no kubica mu bihugu by'amahanga ibi bintu turabyamaganye nk'abanyarwanda sinzi impamvu abanyarwanda batarakara ngo bahaguke barwanye ibi bintu koko irandenze Jean Paul waye umwanya niba hari icyo wabaza mbere ko dukomeza urumva no kuvuga bimanuye
urumva nta kintu nabaza nanjye ni ukumva gusa nyine ibyo ngewe nk'uko nabikubwiye biranababaje umukanya muvandimwe yavugaga ati ngiye nkeka ko nanjye ababyeyi banjye bari mushobora ko ari muri babandi bari umubyeyi wanjye n'undi muvandimwe bari muri Rweru ukuntu abantu bagiye muri Rweru urakuzi abantu barerembaga mu mifuka ntituzi niba baragiyemo ari bazima ntituzi niba baragiyemo bapfuye nutangira kujya mu bwicanyi cyangwa n'agashinyaguro gakorerwa abanyarwanda ntabwo ushobora ntabwo wabona n'umwanya w'ikiganiro cyane ibi byabaye kuri umwana wa Boubacar ni ibintu bibabaje nk'uko byumva we n'uko ari wowe muri wowe muvugana ubu ngubu nonaha ariko mu by'ukuri ikibabaje ndakintu kirenze kurushaho nuko wumva ko nta n'ahantu agira amahoro yarangiza bakamusangayo bakaza bakamuhemukira bakamuryango nabo bakawusenya mu gihugu yaba yarahungiye ahantu yagiye gushakira umutekano mu gihe batashobora kumuha mu gihugu yabagamo ibyo ni ibintu biri unique mu Rwanda ubundi ahandi yihunze bagerageza nyine wakwicwa n'impanuka y'imodoka wahura n'ibibazo by'uburwayi imfuzi bahose ariko kugira ngo uhunje nurangiza aho wagiye nabwo bakwereka wa mutima uri mu muri wa muntu uhiga abanyarwanda ukuteye ni ukuvuga ngo ni umutima w'ubwicanyi ni umutima wo kugira nabi ariko noneho nkuko nari mbikubwiye izo nkuru Abubakar arimo kuvuga nizo twumvise no kuri Innocent yavugaga nizo twumva buri munsi mu Rwanda babasanga hanze bakishira abantu niko byagenze kuri Sendashonga n'izindi bari bahunze niko byagenze kuri Karegeya yewe ndetse no kuri Kayumba niko byagendekeye Rusese bagina n'abandi Burundi n'abandi muri Tanzania ahantu hose bakabakurayo yewe na Ben yigeze kuza gushimutwa avanwe muri Tanzania cyangwa afatwa muri Tanzania ntabwo ari ibintu bibaho ne muri mu Bwongereza byaravuzwe mu Bubiligi byaravuzwe ni ibintu biteye ubwoba kubona ko nta mupaka u Rwanda rufite ku bintu bijyanye no kumena amaraso y'abanyarwanda kandi nkabo ari impunzi atari kuvuga ngo kuko barabarwanya ubundi uko bumvise badashaka gufatanya nabo ibikorwa byabo nk'iyo ka ya Abubakar Musabyimana noneho rero njyewe ntavuga ni kubera ko nyine iki kiganiro turiho turumva ubuhamya bw'abagenzi bacu ariko tunatekereze ko ubu twagize amahirwe kubona twababonye tukavugana nabo abanyarwanda ubundi bwo buzima bariho buri munsi abatishwe barasenyerwa abandi bagatabwa muri ruhurura mwarabibonye bagatwikiramo n'abana bakiri batoya bazunguzaye nta bashobora gucuruza akantu n'agatebo n'akariya n'amacungwa none se tuvuge iki tabita tuvuge iki Musabye Imana uvuga ibyo bintu urabizi ko nuriya Charles yarasiwe hariya i Bugande abashimutswe barimo ba Joel n'abandi bose abicho aho ngaho ishyano ryose waribonye nawe uravuga ibyabaye mu nzu yawe ubwawe ikibazo rero ni ukugira ngo ahubwo tuvuge ko ibirangira bite bihagarukira bigahagarara hehe n'iryari bishobora guhagarika ejo ibyakubayeho byabaye ku muryango wawe ntibizabe no kuwundi aho niho hari ikibazo niho hari ihurizo kandi nibaza ko igihe nubwo tuvuga ko ari icyo ahubwo gisa kuri ibyo byo cyararenze nigihe nicyo kugira ngo tubishyireho umupaka tuvuge ko bigomba guhagarara ubutegetsi bukore ibyo bintu tubabwire nk'ubu ni inzira imwe y'urimo gukora kuvuga ukamenya ko ari ukwamagana icyo kintu nubwo bavuga ngo barakwishe utazacikishwa n'ibihumbi 20 utazacikishwa niba ari 200 niba ari imitwaro 2 sinzi imitwaro 2 20
imitwaro 2 nibyo bihumbi 20 by'inama
20 ubwo nuvuga ngo ni nk'ibihumbi 5 by'amanyarwanda urumva rero ko babonaga ko wowe uri umuntu nyine yabyanditwa hereyeho byo kuvuga ko uyu ngo yarashonje ari mu nkambi yenda nagura byeri imwe araceceka
n'umugabo
hejuru yo kubaza ikibazo cy'uburenganzira bwa 5,000 by'amanyarwanda aho gasuzuguro nako kwamaganwa ngende uva nanjye nta kintu nabivugaho ni ukureba gusa ko abanyarwanda bose bagira umutima nk'uwawe n'abandi bakavuga bati ibintu bikwiye kugira aho bigarukira ndetse bakabyamagana bakabyanga ntibashukishwe n'ibihumbi 5
agasuzuguro gakabije gateye isoni abanyarwanda reka mbabwire ibyo nuko baguhaye 5 franga bayamariye muri ubwo bugizi bwa nabi u Rwanda rubona amafaranga menshi yavuye mu bihugu by'amahanga bafasha ariko nimurebe inzara yamaze abanyarwanda mu gihumbi mbere abanyarwanda bararira barapfuye irarangiye ariko mbabwire amafaranga bayamariye muri ubwo bugizi bwa nabi kujya kwica abantu mu mahanga kujya gushimuta ni mwibaze nk'amafaranga yatanzwe kuri uku gushimuta Rusesa abagina ni mwibaze ureba amafaranga yatanzwe kujya kwica Karegeya bakamusanga hariya muri hoteli bakamwica amafaranga batanze kugira ngo no yavuga ntarangize ntabwo tuba twahagurutse kugira ngo tuvuge gusa tuvuge ntidushyire no mu bikorwa duhaguruke dushyire imbaraga hamwe turwanye ibi bintu tubyamagane nk'abanyarwanda ndagira ngo ukomeze kukwihanganisha kandi birakomeye kubura umwana wawe birakomeye ntabwo byoroshye imana yonyine niyo ishoboza umuntu kugira ngo ubuzima bukomeze Innocent nawe ufite icyo wakongeraho wacyongeraho hanyuma tugakomeza ngakoze
murakoze madam Tabitha ngira ngo ibyo bwana Abubakar yavuze tubihuriyeho nk'abanyarwanda ni ziri angorane zose nyine umunyarwanda atajya ahabwa agaciro kuri serivisi runaka ziba zimugomba ugasanga umunyarwanda akomeza kubaho nabi cyane mu nkambi kuko urareba ugasanga nta hejo he hazaza afite kubera ko nko mu cyo tumaze kuvuga turacyafite za mbogamizi rwa rwangano za ruswa zitangwa kuri bagenzi bawe cyangwa se ku bavandimwe bawe urareba ugasanga abakongomani bashobora guhunga ari 2,000 kuko bahunze bitandukanye natwe abanyarwanda turacyafitemo cya kintu mugahunga muri abantu 40, 38 koko bahunze babiri nabo babakurikiye baje gutanga amakuru hariya ugasanga uko muri kwiyandikisha raporo yageze i Kigali biriho rwose biriho bireze cyane ntago mushaka kuba muri aya impunzi z'abanyarwanda 30 mwese ngo musange mwarahunze ikintu kimwe kuko bo bavuga ko iyo umaze kuva mu gihugu uhunze uba uri umwanzi w'u Rwanda kandi ntibabone ko ntuvuga rumwe nabo igituma rero utavuga rumwe nabo ugomba kubavamo ukajyaho ugomba kugira amahoro wajyayo rero ugasanga hari undi wagukurikiye uje kugira bwa busutwa nyine bwacu nyine bw'abanyarwanda ibyo bintu biratubangamira cyane ugasanga ingorane turazihorana ugasanga bamwe babuze gutyo kumbi baratuzanyemo nyine ba spy bahariye biradukomereye cyane ariko twebwe impunzi cyangwa se abanyarwanda harimo abemera Imana tuzi ko tunarindwa n'Imana niyo mpamvu nubwo banitubwikuramo n'Imana izadufasha bitandukanye n'umwe w'ejo bundi mu Rwanda numvise ngo ntabwo Imana yigize igira icyo ikora muri genocide ngo ntigize ikiza abatutsi ngo nta n'umuhutu ngo wigize sinzi ukuntu yabivuze ariko icyo mbivugiye ni uko twizera Imana kandi niduhaguruka tugashyira hamwe Imana izadufasha twe tuyiringire murakoze
murakoze cyane ariko nagira ngo mbasabe niba uzajya mumenya abantu nk'abo baza babaneka boherejwe nabo bicanye mujye mubatanga mu buyobozi bw'icyo gihugu turashimira icyo gihugu cyane ko bashoboye kubona ubugizi bwa nabi bakaba barabihagurukiye akaba ubwicanyi busa naho bwagabanutse ibyo ngibyo ni icyo gihugu cyabikoze nacyo turagira ngo tugishimye rero niba ubona abantu nk'abo ukaba muri siri ku y'umuntu ari umuntu wohereje uje kubaneka mujye mumutanga ubivuge na hano birahari n'inaha birahari ntimugire ngo naho ngaho gusa n'inaha birahari ugasanga uri kumwe n'abantu murabizi mwagiye mubibona abantu bagakora amanama ukajya kubona ukabona ibintu byose byasohotse muri za rushyashya ubwo turumva byaragendaga bite ni abantu baba baturimo baza bigize ngo muri kumwe kandi babeshya ari za maneko z'abariya bicaye ibyo rero nabyo umuntu wese nabo n'umuntu atekereza ko ariko ari si koko ibyo bintu aricyo cyamuzanye abikora amuvuge Jean Paul mbere ko dukomeza nagira ngo nawe ngo ijambo hari icyo wakongeraho
ndumva nari ntangiye kwibaza ndavuga ni kurega gusa ubwabyo ni minimum y'ibintu ariko umugani ukurikije nibyo twagiye twumva ndetse ndumva Musabyimana babivugaga kare kuri hari igihe kigeze kugera hariya urumva ndumva ari Musabyimana bivuga ukuntu batwaraga abantu marandikuze bakakubajugunya Kagitumba nako Gatuna bakaza bagatwara bagahererekanya hari igihe no kurega ubwabyo icyo gihe byari no kwishyirandanje gihe nkibaza ko icyo ni kimwe ariko hagomba no kuburyo nka solidarite y'impunzi ariko ibyo nibo bana bimenya n'uburyo babikora bakagira ikintu kimeze nka solidarite gituma no kubatwara ubwabyo bitakoroha ariko izo division ziri hose no mu no mu mpunzu bgaho nabyo nibyo umugenzi wacu nawe uri mu kiganiro yaravuze ati uhunga umuntu umwe arahunga agaherekezwa n'amaneko eshatu agahunga umwe yenda batanu bandi bakaza bamukurikiye bagiye kuzajya abatunga akabatunga mu kurya kubaho kubera ko yavuze amakuru ye uko abayeho ibyo avuga uko atomeranya n'ubutegetsi yahoze avuga rero ko ngo ndavuga Innocent yavuze ati abantu banga bati bata abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ati babita abanzi b'ubutegetsi kutavuga rumwe n'ubutegetsi reka rero noneho jyewe nongeraho kandi gatoya Innocent no kwanga ubutegetsi aracyakirimo nidushaka tubwange none se turabukundira iki ni iki gishobora gutuma tubukunda ntabwo tugomba kugira isoni zo kuvuga ngo ubuhe ubutegetsi bwa FPR ndabwanga nabwo dukwiriye kubwanga noneho niba uduha impamvu yo kubukunda nabyo ngiye ubwo bworoherane ntabwo mbushyigikiye kuvuga ngo ngomba gukunda ubutegetsi bukundira iki bwampaye iki nubwo bwaba ntacyo bumpaye cyangwa bukakima ntabwo ndi force ni bya bindi nyine bahaye ayo mafaranga Musabyimana none se ayo mafaranga nayo kugura urukundo nayo kugura iki jyewe ntabwo nkunda ubutegetsi bwa FPR n'uyu munsi babimenye kandi noneho no kutavuga rumwe nabwo ntabwo simvuga rumwe nabo ariko sinambukunda kandi nta nubwo nkwiriye no kubukunda nubwo wampa iki mpibiri mu burenganzira bwanjye nako si no kubimpa reka nkore ibiri mu burenganzira bwanjye nzajye no kuri televiziyo y'u Rwanda mvugire ndabwanga ubutegetsi bwa FPR ibyo ntabwo ari ikibazo ni ukubera ko gusa nyine mu myumvire yacu nk'abanyarwanda kuvuga ko nanga ubutegetsi bwa FPR bumva ko ari icyaha byanditse hehe nta hantu bikwiriye kwandikwa no mu buzajyaho umuntu ajya avuga ati buriya ubutegetsi ndabwanga niba nta mpamvu bahaye bwo kubukunda nta n'impamvu ubutegetsi bugiraho kugira ngo bukore akazi kabwo ntabwo ari ukugira ngo abaturage babukunde cyangwa nabwo bukunde abaturage butume abanyarwanda babona ibiri uburenganzira bwabo noneho nkugarukire rero Innocent ku bijyanye no kuvuga ngo gukunda ubutegetsi cyangwa se kutabukunda cyangwa se kutavuga rumwe nabo ibyo bintu biri mu muco wacu biri hanze no hanze birahari ikintu cyo kumva ko tugomba kwemeranya buri kintu cyose icyo ni ikintu cyatumye n'uyu munsi kubera ko ariko twarezwe narabyumvise jyewe sinabaye mu Rwanda nkura ntabwo ariho nakuriye nta nubwo ari naho navukiye ariko baratubwiye ko kera ubwami bwari buhari ibintu byose byatribuwa ku bwami n'inkomoko zabyo n'ubutegetsi bujyaho n'imyitwarire y'abanyarwanda ubwabo ugasanga ngo umwami ngo yaranyagaga ngo ibyo atwaye ngo ibyo ashatse ngo akavuga ngo kwa kana kandi ahanyaza akahanyaza ukimuka ukajya ukaba impunzi cyangwa se ukajya gushaka bakagucira ahandi ngo bamucire isanga noneho ukumva ko ibintu byose koko ari iby'umwami yari inka ari abagore ari imirima igihe cyose abishakiye wowe ngo igihe ubifite ukaba ubikesha umwami niko bimeze n'uyu munsi kwa Kagame urabyumva bavuga ngo ibi byose tubikeshanya kubaho uretse ko hahindutse izina gusa ritakiri monarchy hari repubulika ariko nabyo imyitwarire urabona ko mu banyarwanda ariko tumeze ni ingeso rero dufite twebwe hanze no hanze irahari ndagibona cyane abantu bakavuga ngo yanyuranyije na kanaka ngo rwose ngo biriya ngo biragaragara ko kumurwanya biramaze ibyo ngibyo ni imico mibi dukwiriye guca kandi biri mu bintu bikwiriye guhinduka biri no mu bintu twebwe nko mu runana twumva ko impinduka zikenewe ari fondamentali zo guhindura imyumvire guhindura ibintu byose ntabwo ari uguhindura kare agatwe gusa ko hejuru ndabita ndumva ari ibyo navuga urakoze
urakoze cyane Jean Paul nibyo ntabwo ari uguhindura umuntu umwe system igomba kugenda yose turimo turegera rero umusozi w'ikiganiro bavandimwe ntabwo nabona uburyo nabashimira ariko mbere ko ndangiza hari akabazo ka nyuma nshaka kubabaza abana bato muri iyo kampani y'impunzi ni umuntu w'abana cyane ndagira ngo mbabaze bamerewe bate abana mu buzima bu en general abana bahura n'izihe ngorane cyane ese bajya mu ishuri ese baba bafite amashuri yabo bihariye reka tuvuge nk'abana bo muri primary batoya bajya mu mashuri y'abantu bose basanzwe hanze byifashe bite Bubakar.
Ndakumva neza ku kibazo cyoshanye n'abana. Iyo igihe cyo kwiga kigeze hari amashuri ya UN yashyizeho. Usanga ishuri ririmo abana 200. Urabona umwarimu ntabwo yazabaza abana 200. Baba ku buzima bubiho cyane abifite noneho bagerageza wenda nk'abantu baba nk'udukunga duturute hanze bakabashyira muri prive. Hari twa prive abantu bagiye bakereya ku ruhande tw'abanyankore. Ibyo niko tuyamba impunzi kwiga neza, ariko iyo uvuze ngo ugiye kubashyira mu rwego rwa UNCR ntabwo biga. Ni wa muntu ugera mu wa gatandatu primeri ugasanga nta cyongereza azi, nta bufasha baba bafite bwo kugira ngo bige. Ubwo ntabwo buriho tabita ubufasha bwo kwiga mu nkambi ya Kivara ariho duhera. Nta bubaho abarangije senior no kujya muri senior busanga bigoranye, kuko bisaba gucagura ngo turatwara abafite abamanota ya naya turajyana abanaba, abandi bakabaraho bajya, abafite ubushobozi bakabajyana muri za prive, abadafite ubushobozi usanga abantu abanyarwanda abana babo barabaye bamayibobo. Nta buzima babayemo, babaye traumatize kubera ko batiga. Ni babantu uzasanga bari kunywa za waragi, bari kunywa imoji. Ibintu by'amashuri byo bya hano mu nkambi ya Kivara ntabihari, kuko kuringana n'impunzi ziri mu nkambi ya Kivara turi benshi. Haba ibihugu 8, haba Abanyarwanda, Abarundi, Abakongo, Abasomali, Abatiyopiya, Abereteriya, Abasudani n'abavuze hari n'Abanyakenya. Urumva izo ibyo bihugu byose bihari, nta mashuri ahagije haba. Niyo mpamvu ubona iterambere abana barapfuye mu bwonko, nyine nabwo barapfuye bakorewe genocide yo mu bwonko. Ariko ntari narenga kuri ako k'abana ngo nkimukeho, n'abagize amahirwe yo kujya muri sogondere bagera mu wa 4, bagera mu wa 6 sogondere bakagarukiraho. Iyo habaye scholarship yo kujya muri university, iyo bigeze ku kibazo cy'abanyarwanda cyo gusanga ari ingorabahizi, ntabwo ushobora kubona abantu b'abanyarwanda bahawe scholarship zo kujya kwiga muri university. Ngaruke inyuma gatoya tunonosere kuri kino kibazo cy'ubuhunzi bw'abanyarwanda, kandi namwe muzashyigiremo uruhare mu kidufashe. Abanyarwanda barahunga kubwa ibibazo biba mu Rwanda muzi, ariko ntabwo bashobora kwakirwa ngo bahabwe ya chance yo kwitwa impunzi. Hari ibihumbi n'ibihumbi biri mu nkambi ya Kivara bakitwa impunzi. Ni naho bahabutse uburenganzira cyangwa se gupenetera, abanyarwanda bagapenetera bakihindura nationality bakiyita abakongomani kugira ngo babashe kubona bwa buhungiro. Bakiyita abarundi kugira ngo babashe kubona bwa buhungiro. Icyo kibazo leta ya Uganda ndakeka ko iri kukigaho, twaraye ibikibwiye no guhagarika bira bintu byo kwiba abantu. Nitwe twahagurutse turandika, twagize abantu twandikira bo muri leta ya Uganda batari baze ko binabaho. Byakorwaga n'abantu bake cyane leta ya Kigali ikoresheje, ariko leta ya hano itabizi. Bakiba abantu ariko ugasanga leta ntibizi, bizwi n'abantu babiri cyangwa batatu. Nanuyu munsi rero abantu barahunga kubera hari ubwicanyi. Ubwo uzi ko bahunga hari ubugome, hari ubugizi bwa nabi, ariko iyo bahunze leta y'iki gihugu nayo ibagiraho drute, ibatekereza ese ubu ni impunzi, ese ubu ni maneko, nabo bikabacanga. Icyo kibazo nacyo nicyo nagira ngo nonosoreho mucyumve neza ko ubuhunzi bw'abanyarwanda uko buhagaze. Hari ibitwa resentment byo kujya hanze. Urabona njyewe ntabwo nizo cyane, ariko ndajijutse nageze kwajya kwa kubuhungira bwo kujya hanze mu kindi gihugu kubera impamvu z'umutekano muke, nyine wabaga mu makambi ibyo kwiba abantu no kubica. Nkanjye ntabwo mpfa kujya mu mujyi wa Kampala cyangwa Mbarara, ntabwo byashoboka. Leta kino gihugu yarambujije, na UN yarambujije, baturamenye we ntugasohoke kuko uzagirirwa nabi. Twamaze kubona ko wagirirwa nabi No, ngiye mu bantu bashinzwe ibintu bya protection y'impunzi kwa ese umuntu ya yaje mu kindi gihugu cy'agatatu gubimeze gute. Rero iki kintu yandika hasi ati ikintu urabona bita UN urakibona ati oni urakibona ati nicyo gikwemaze yo ni CIA za UNICEF zaki za WFP ati iki kintu nicyo perezida wanyu yanyuzemo avuga ko mu Rwanda nta kibazo gihari avuga ko nta mpunzi igomba kujya hanze avuga yuko nugiye hanze abahunga ko y'iby'imitungo y'igihugu kwaba yarisha abantu kuzamukura yari ikibazo ati niyo mpamvu rero abanyarwanda mutagomba kubona ubuhungiro ndongera sitanjya ku wundi muntu ndamubwira bimeze bite kuba umuntu nabonje bwo kujya hanze nabona ubuhungiro bimeze bite ati Abubakari yari umukozi wo muri UN kuko nanjye nakoranye na zaho nije nyinshi yaranzi ati nkubwize ukuri ntihagira n'umuntu uguha igiceri cy'ijana cy'amagande ngo agiye guhungira ubwo hanze azaba kubeshye ntabwo iyo gahunda ihari nizabaho tuzakubwira uzayimenya badufungira muri icyo kintu cyo kubaho twiyanze tudafashwe nk'izindi mpunzi tubaho twiyanze ugasanga amaherezo nayahe ariko amaherezo w'amagana arabonetse nk'uko mwahoze mubivuga igihe ni iki igihe ni icyo tugombe kubikesha wenda mwebwe muri hanze ari bishyize hamwe nta kibananira kandi Imana irabasanga twe kwitana ba mwana tumve ko dushyize hamwe twe kumva ko ikibazo ari tutsi twe kumva ko ikibazo ari hutu kuko hari ibyabaye abatutsi bakoze nabi none se ku rucunshu byagenze bite abahutu se bo 73 perezida Habyarimana akorera kudeta Kayibanda impamvu yari yishe turebe impamvu aho kwanza yari yishe kuki se ku rucunshu abatutsi barwanya ari abatutsi ku batutsi icyo ni cyo kibazo tugomba kureba tukacyumvisha n'abantu duturanye niyo tunabibwiye wumva baduseka ibintu byanyu uko bidasobanutse ibintu byanyu bimeze bitubumbye mwaganira ukumva nawe urigaye ukumva umuntu uguhiga ni umunyarwanda uwo muhigana ni umunyarwanda ukuzibira kubona chances ni umunyarwanda ariko niko nagira ngo reka wenda mbe ngari cyo gato na mugenzi wanjye icyo bivuga wenda
yego murakoze Abubakari birasobanutse ndumva nta nicyo nakongeraho Innocent
murakoze Madamu Tabita njye ntacyo ndi buvuge cyane kuri iyi ngingo twari turiho ku by'amashuri bwana Abubakari yabivuze ni kuri yabimeze naho ubundi rwose igihe ni iki ngiki twagombye guhaguruka nk'abanyarwanda tugashyira hamwe tutagendeye kuri ku byahise kuko nta cyiza twabibonyemo tugashyira hamwe ingufu zacu rwose tugahaguruka tukivana mu bwoba nk'uko nahoze mbivuga kuko urareba ugasanga abanyarwanda twaratobewe umva nta chance nimwe rwose ndavuga nk'impunzi nta chance nimwe ihari rwose ku mpunzi y'umunyarwanda ubwo rero hari impamvu ubwo byabayeho wenda kugira ngo n'abanyarwanda bakanguke kuko akenshi iyo umuntu ageze mu byago cyangwa se abuze chance yateganyaga nibwo ashyira ubwenge ku gihe agatekereza igihe ndumva ari iki ngiki ntabwo tuzakomeza gutega amaso abazungu kuko hari uwabagezeho ababwira ko igihugu cyake ari cy'amata n'ubuki nta muntu ugomba kugihunga ko ari cyiza ubwo iyo gihe abazungu babyanze twe niduhaguruke mu mbaraga zacu dushyire hamwe rwose turebe ko twakuraho buriya butegetsi kugira ngo twese dutahe turubemo kuko nta ukunda igihugu kurusha undi abakirimo bumva ko abari hanze bakiturushaho imbaraga ariko twese turi abanyarwanda ni igihugu cyacu kukibamo kandi twese tukubaka tukaba nk'ibindi bihugu bidukikije bibanye neza amoko yabyo natwe dutahe dushyire hamwe tubane habene kanyarwanda murakoze
murakoze cyane Innocent Abubakari abana nk'abana batoya cyane bari mu mwaka wa mbere b'abanyarwanda gusa ni benshi
anganiki abana bato ya ni benshi cyane b'abanyarwanda kuko hano hari abanyarwanda benshi abana rero bari mu mwaka wa mbere cyangwa se za baby class nabo ni benshi cyane bari benshi cyane kuko abanyarwanda barimo hano urebye ntago ari umubare munini kuko nkuko Abubakar yabivuze urumva ko hari strategy yahindutse kuri abo ngabo b'abanyarwanda nyine bakareba uburyo bazaba mu buzima bw'inkambi badafite ibyangombwa bakiyasimira bagakora simirasiyo bakajya mu yandi mahanga abitwa ngo ni abanyarwanda abana bacu kuko nabyita ntabwo ari benshi cyane ariko barahari gusa kwiga nyine ingorabahizi
ubwo bwana buto
ushaka kuvuga bumeze buto
ubwana buto buri nko mu mwaka wa mbere butoya utangiye amashuri
nibyo nkubwira ibi za topu za baby class umuntu mu wa mbere bafite ubushobozi ngo bashyire muri prive bakajya mu mashuri ya UNCR ayubatswe na UN n'abarimu bahembwa na UN niho usanga ishuri rimwe ririmo abana 200 ugasanga ririmo 100 ntabwo umwarimu yazakontrolinga abo bana abanyarwanda tugira impano yo kororoka none se urumva imyaka 20 mpamaze mfite abana bangahe ni umugisha njye umwe mfite abana 7 mu myaka mpamaze
byiza cyane n'ukuri
nibo bavukiye mu nkambi uri kumva
ndakumva
ni ukuvuga rero ngo abana barahari ariko ibintu byerekeye n'imyeri no kwiga ibyo ni ikibazo
nari ntekereje nti umuntu yaboherereza byibura n'amakayi yo kujya mu ishuri udukaramu se manwe uwuntu wese unyumva niba mwumva iki kintu kibakoze ku mutima abana batiga abana badafite ubushobozi ni mureke dushyire hamwe tubashakire byibura amakaramu amakayi se utu tuntu twibanze aba bana baba batangiye amashuri batoya tuzabivugana Abubakar tuzabivugana uburyo twabashakira byibura amakayise amakaramu iby'ibanze n'abandi bagira neza bose rero bavandimwe nagira ngo mbashimire cyane mbashimire mbikuye ku mutima ko mwatsinze cyane cyane mwatsinze ya ndwara yateye abanyarwanda yitwa ubwoba agatsiko kateje abanyarwanda ubwoba nta muntu ushaka kuvuga nta muntu ushaka kugaragara mu kurwanya akarengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda mwebwe ndabashimira ko ibyo bintu mwabitsinze ndabasaba ngo ukomerezaho nimushishikarize n'abandi ubabwire ko uko gukomeza kwicara bagatsikamirwa bakemera bagatsikamirwa ntabwo ari wowe muti nibahaguruke dushyire imbaraga hamwe twese igihe ni iki turwanye aka karengane dutahe mu gihugu cyacu duhindure ibintu dukureho ubwicanyi dukureho ibyo byose mumaze umwanya muvuga bituma muri mu buhungi kugeza umwanya twese turi mu buhungi tudashobora gukandagira mu gihugu cyacu umunyarwanda wese n'uwashaka kuguma mu buhungi ibyo ni uburenganzira bwe mu gihugu yakuriyemo mu gihugu yabayemo igihe kirekire ariko tugire n'uburenganzira kwinjira iwacu mu mahoro ibyo byose turifuza yuko igihugu cyacu mu minsi iri imbere ariko bigomba kumera rero nagira ngo mbashimire cyane mbabwire ko urunana turahari turahagurutse dushyize imbaraga hamwe namwe turabahamagarira nimubwire n'abandi batararumenya muze dushyire imbaraga hamwe nagira ngo mbashimire cyane rero mugire umugoroba mwiza aho ngaho iwanyu burije ndabizi hanyuma nshimire na Jean Paul watubereye ku byuma ku buhanga bw'ibyuma namusaba dushyireho akaririmbo ka nyuma ku runana ahasigaye ndabifuriza imigisha y'imana
murakoze cyane
Abantu bari